Agwe. Chili baho. Wanzuko wenyu.
Wela wakulia na kujenda jenda.
Me in London.
Wananita Tosh. Osh, osh. Kichwa moshi hazimtoshi. Mini yule wanted most. Kwenye game nisha kuwa ghost. Kwenye page nisha weka post. Ukifata location lost. Ukigusa umeme ni shorty. Kichwa moto, bongo joto, kipalanguto. Kwenye game nisha kwa kiboko. Na msingi, na nasoko, na masela, na watoto. Take a photo, kila chocho, kila docho, kila oh. Gushi gushi unjopote, wako boost boost chogonge. We nuksi nuksi usogede, we pussy pussy usicheke. You cockroach, the fuck with me. Sinaga ukabida wadadini, sinaga utaila pamjini. Kama nini nini kama nyama ini. Natua kamati, navunja kamati. Na kamati ya kati mchezo na uvulia na shati. Leo tunafunja makabati, watu wanataka kupate. Juchini, paka katikati, yana na kati. Slow but sure, mwendo wa kobe. Slow but sure, mwendo wa kobe. Slow but sure, mwendo wa kobe. Kwenye chakala chakala na mziki wa Shabani Madobe. Slow but sure, mwendo wa slow but sure.
Wananita Tosh. Osh, osh. Mi mwenye mkosi, mzee wa noti. Shoot si kosi, kitu na box. Mosh, mosh. Kata shot, hamna loss. Mindo boss, na of course. Leo hapa hapa Tosh. Na mapigo kama machame. Usijichanganye, unatamba unabebe moja. Mwenzako nimepoa na kama nane. Onana nana nana nane. Akana na kalile kane. Sina slogan za watu tomatam. Mi ya mola po mamane. Natua kama ti. Navunja kamati, na kama atakati. Chezo na uvulia na shati. Leo tumevunja makabati. Watu wanataka kupati. Juchini paka katikati ni valangati.
Slow but sure, mwendo wa kobe. Slow but sure, mwendo wa kobe. Slow but sure, mwendo wa kobe. Kwenye chakala chakala na mziki wa Shabani Madobe. Slow but sure, mwendo wa slow but sure.